wamuhle wena siphalaphala. Wena ngithi ubaba udlula ichakalaka, wayengathi uyathakathi mangibona wena ngiyasangana. Ngiphume empumalanga wena kodwa ushisa ukudlula ilanga. Angifune kuqamba amanga mdala ngafakaza, ngihambe lonke igetho kwazi kwaphela nenyanyatha. Ofana nawe akekho enye ikile vele ngambhaqa khina kholuma mengu. Inkinga mntwana wenza iasha nama ngizenzi, inkinga imizwa ayibambeki. Sometimes angi-understand ubuhle bakho abuqhaziseki. We out engasebenzi la machera akalandeli, usithombe singadilekutheki. Ngithi emqondweni amawupheli njenge window frame, ngizokuphatha njengeglazi. I'm losing every day since ngibone wena ngilali. I used to pray, nowadays ngicele nakuba phansi. Sengivule namagedi wokufaka enhlizweni yami.
Hello, we're sweetheart. I'll be a good shape, I'll go baby, shiny sipan too. Putting figure in the veil and packing a KD. It's a baby, veil, some veil, se peche. Pelu bushe bako baby, putang ishumli, au pulang ishumli. Au pela wena baby, ngitu zulu kenu kumal. Au natural beauty, manu bushe bendal. Ezwesh, ezwesh, engit au pege le shambu. Pela le shambu, lantuan limnandu fuli cocktail. Putin ituze tona yam ngil minye jenge pia.